on the beats. Yana nitoka macho, nikikuna kumbali. Nakosa usingize, sipokuwepo silali. Nafata ulicho nacho, sijafata salari. Utanifanya chize, kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart, I don't look up for passenger. Only you, any you right now, nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi ya kana nelemea, ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama wekidedea, mpaka rao na vunigea.